Hiki ni kionjo.
Nunua kazi kamili usikizaidi.com.
Yeah. Arusha to the world. When your streets hakuna sleep.
Winda.
Winda. Winda.
Skip. Skip.
Winda.
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 Yeah, Arusha to the world.
Wenda, wenda.
Yeah, nilikuwa chini, nobody believe me. Now they watch my moves.
Hiki ni kionjo.
Nunua kazi kamili usikizaidi.com.